Turn it on.
It's a new Soul Che Entertainment.
Ask your beats.
Tika tulira ni bad news. Ibe neba keba pika. Nika nikisho ke muzi. Nika pake nkala mwene mkona mbuzi.
Serious man,
these niggas wanna battle me, they can't handle me. Nearly stab on me, pardon me to my champion who lose a chance on me. It's time for me. Game only younger nina my title did money. Fuck I never came baba my afrobeat. Babuelo talala, babo kalaba, bambo kalala, shangala. Timu zabalo kufilo nshatala. Shakama, na brela buluto fulu shakana. Spia sobo nsemu yambo balala. I'ma cut you off, nishite meneba makaka. Osa terera mtu wezu zibavea papa. Nimeja kesi, evidence ni fesie na faka. Unga kerere ni mfumu wene nili na backup.
Mama tipela malai, nipea babla wafaka mulaini.
Sindine sisi sopa bitch, I'm not dying. Pazembela ustaling, na wefi achivangala penaini. Kunga ni ule na vajamu short time.
Ikelofoni plano bandai.
Bezo tichinga ya pinja muka matebo. Sinkwanda ndieo na kumaluli mindiembo. Sinzaka kwepo sinsi itilipe kembo. Si action ni presence ya ibatila mpepo. Basa kuname batun linge na boba bala. Manje pressure mwana weba bala. Batoto wala sick na maflows original bani chipatala. Si filis kosu yopo mudioro raba wavala. Tichili pansi bat si dosa ya baba mwamba. Branding one point to mwana sinsi tababa mutkamba. Walk, talk, tina chinja city, kamba, kamba. Did it for my hood, gelele, shiti kupala mamba. Ise ni sote na fialo, fota panga chokosa. Tiso sola ni time, yetu yo sam flosa. Make cash, fem palace, dai chinja doza. Kupisha kwa tuni genja, waza yao na maloza. Dobako 5, susu, notiva oji moto. Doza ya tuma, jimbo, wachoka mona nkonto.
Bon malo. Yeah.
Ni kari ni lifiti, no surrender, no retreat. Going hard ni kupiti, na mashoforo mapiki. Voko yanga iliko kea, baiva chitia kuipa. Seka no mutie sana, biggie mani kana tripa. Nifamu kazi kapena, ni kambe TNA. No wanda nini na power, people's pay TNA. Ili yonse tima tonsa, ni kikiri na makokoro. Yene tima yopako, pike ni amporo poro. Njavabene bone marrow, ni makontinenti phone. Pikiriti wa munene, indo na mapomo. Chiwa ya niyara namba teni na sharomu yonse. Po waga njira wa mama wa tata waga pabonse. Jenga muzimu wa kukaza teni donse la mufonse. Ni donse teni na wakuru wonse.
Yeah. The name is Carlos.
I don't do cho cheese. Olongani yesi chosa 50. Never pole pole ni tamanga keep busy ni na time. I don't waste a minute nili diamond. Musana moli gule winded up like I'm a diamond. Apani wapasa moto dionko. Full on demand. Dr. K I'm ever on. Cause evana wikute. Upishe they throwing on. Cause I gotta score the score. Tip it over. Scale like John Donny funa big money. Was a kind of size ni pisha honey. Done the daddy planning. Give or take a done the back ends. Men are on the court, down the front ends. When the girl was bored, ready for dessert, I just snuck among a lollipop. Send me all your beef, your shock. Tryna pick a bone, sitting in a old gunk.
I feel ya. Yeah. Nazigonela bwati mpaka mkosi kuyambo wawa. Na mvera tatu katisuku kazuwa kawana. Swadi tochoka mona energy solar panel. Mwene popera marapa monga sando panel. Afuno ndroka diabwa kapito ni diwa city mapya kuno. Everybody knows me wanani teya mpuno. Ona tantari kaka na chinanda tashi papa mwachina ntari kaa. Gero yenze yate di gatu wapa na joina wa kita. Pafest kienzo kawa monga mbara na katika. Niri hotinga katika. Ndanga rapa ni mtie mwonga zima yankutu. Ndine number one, usifake pa wake up on number two. Ndine mfumu ngani slap unjita wabuchu. Show me some bodu can do better than I do. Sindine smiles member, but ndine otana. Nademba e-verse within an hour.
Police believe the weapon may have been dumped elsewhere.
Hey!
nifake. But you're five, chosa pova mamala. I'm about to take the city na kumenya ngani shtamala. I told ya, just give me hate kwa sila chitamala. Tashani no kuna ya chachi no mwana shtandala. Ni GCE, vale mulula after chena la pa pa party. Ni video movie fiva cheno na la ba. Bebe vapishe momaka pena penso eseti la ba. Na choka moma bas, vaka kuila baba laba. And the new rusaka wanunga tukamba nyoni binzi seni soche. Chichoma moma baso na matiz kansi. Nigelo wako tamu misi sama biz. Na pwela kona majiz, deleri kona kachiz. Zofondei miyama wumba kwa tilari no shamila. Maybe strap orondani vasala ni satanila. I'm the new deo kayanke new look vanilla. Enzo kambani na class fikuru tamu varira.
Soul Che Entertainment.